kwa kuniongoza zaidi yako wewe.
Emola, nakuomba unisamehe. Ya Allah, peponi niweke.
Utusimamishe kiyama, madhambi uyafute. Maulana waume kwa wanawake, Emola, vitabu visafishe. Yani yawe akheri,
yawe akheri, ya ya,
yawe akheri.
Tabu misafishe, yani yawe akheri.